sale ochi mukubiri
ukina chi
okugaba nnimiro yo funa nnimiro ko amponyo gusuko guno obanji gusomulala manyeti kwe yakulemerera banja bakirambula ngabagalo kujikula abalala banga basaba ati tuyambe tulimire kaka sizoni
tubanga wabalambuza
nnimiro mbadde njikumye naye tuse wennemererwa mukulu salawo kati oba tokyasobola kulima funa kulima
sogabe nnimiro yange si buli omu kyamanyi okulima kugambye sogabe nnimiro yange si buli omu kyamanyi okulima buli ggwanga n'ennima yaalyo ogigabanga nawa n'ovaawo omukigaba omuwa ennimiro tanyiriza kuba alima abamuka owozalimye wane n'awamala ume mabega omudde agenda abikka omunyankolo muwa ennimiro obeera oleesa obuzibu omunyankolo alima agaziya baba n'ettaka kuba balunzi nnyo baagala amazzi bwetezaabwe zinaanywawa omusoga bw'omuwa ennimiro abasoga babanda bali basoga tubawa ennimiro abasoga babanda bo abasoga baagala okulima naye asuza alima ku mashaba ayagala omudinka n'omugungu togeza n'obawa ennimiro nambye omudinka n'omugungu togeza n'obawa ennimiro omudinka bw'omuwa ennimiro ayinza n'okisimamu emyala balima kyefiiriza ebyewataliza yosangabi omuzungu yalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro abazungu baalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro fe wetukabaze enkumi aleeta gutulaketa yosanga asenda mpozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima mpozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima weweolimira olunaku omuganda n'ewiiki agimala anti alima asooba tukwasa n'engalo mutuyonja nnyo
kulidde byoyogedde naye kikkiriza nti siwe birina okuba sisobola kukumira sikoono ng'eri yamusobola okugirima naye nawe kubamu kubanga lyamaza amazima nga toli waka singa nali nze nga ziyatambula wandiwulidde otya nawe kirabe
bubi
kati nokimanye nti nange woto basula bubi si kyebaka omukwano nga guluma naye abasajja lwe gumulumye lwakimanya abasajja mulumya
mukwano nsonyi wanze nange samanya nti biriba bityo naye nga tekuba kukulumya mbadde mukupakasa nsimbi nga zinteganya naye nga kimanyi ne setewetebwa tewaba kitambula kale bwenna amala okuzifuna genda kubangawo oli omukwano osanyuke ekyokubiri kimanyie nti n'ababa ebigambo tulina okubeewala kuba batabuzi bo tobeesiga banoonya kutabula mu mukwano tuwirike ekyokusatu kasabe obeera omukkaka mu mubintu by'okola oleke kugwiirananga n'obulenzi munnanga okimanyie nti nze lulenzi wo ebirungi by'olaba tebikusigula nange nja kubigula kimanye nti zino sente zenkola olerera ggwe n'ababala b'olina wembanga mu nsobi y'olina okusonyiwa ow'omukwano kimanye wembanga nduddeyo mu bidongo by'enkuba tekikuyisa bubi olumu sente mwe tuzibula n'embeera eyo nga sinira kyakkola naye nga kinnuma omuntu ava kupakasa tewoddamu kwennyombesa olumu nange kwezi ky'obusungu mu kifo ky'okwetonda ate ne tudda mu kulwana ebyomukwano bireke ekwata byenkukuutira kuba yenze yakwagala mami bireke ebyokwata byenkukuutira kuba yenze lulenziro
asani nkakasa nti ojja kubanga nange
alija bwekiri
yogera amazima
mami nkukakasa oligwa wendigwa
kati nyongera omukwano
yewe gunasuka tegukole bubi
tinokkiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange
jangu tuyingire ondage bye waŋŋambye
waludde bubi
dadi tuyingire nsondage bye waŋŋambye
waludde bubi
asani nkakasa nti ojja kubanga
nangeyogera
amazimaaom kati nyongera omukwano
yewe gunasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange.
tuingire onda gabye wangambye
wale tebure
dadi tuingire.